miliyoni.
Najua mimi mshamba, wewe mwenye wasali unifundisha kuilamba.
Kikomo, tuwafungisha midomo. Nimesha lisoma somo, tuendo nilishe mchomo. Shida tena hakuna, kila kitu nitakupanga. Kila siku tutapanga, unachotaka nitakupa. Nipe mapenzi ma, penzi ma lili. Nipe mapenzi ma, penzi ma lili. Nipe mapenzi ma, penzi ma lili. Sitaki vya kunyazima. Nipe, nipe, nipe. Nipe, nipe, nipe mapenzi ma, mapenzi ma, sitaki vya kunyasima. Nipe, 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 nipe. Sometime I miss you so much, don't know what to do. Nikisema I love you truly, tindi mulalu. Mudomo ni sila, kinywa kifunge ni bala. Maneno ni kala, majirani uwa na kosala. Give me love cause I need it, whatever no matter. Tukisobili uja na lile. Wanaleta mambo, mambo ya mekuwa vijambo. Cheke tamu ataleta mambo, changambo tamekuwa vijambo. Nipe mapenzi ma, penzi ma lili. Nipe mapenzi ma, penzi ma lili. Nipe mapenzi ma, penzi ma lili. Sitaki vya kunyasima. Nipe, 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 nipe. Nimesha midomo, nimesha lisoma somo. Tuendo nilise mchomo. Shida tena hakuna, kila kitu takupaga. Kila siku tutapanga, unachotaka nitakupa. Nipe mapenzi ma, penzi ma lili. Nipe mapenzi ma, penzi ma lili. Nipe mapenzi ma, penzi ma lili. Sitaki vya kunyasima. Nipe, 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 nipe. Nimesha lisoma somo, tuendo nilise mchomo. Shida tena hakuna, kila kitu takupaga. Kila siku tutapanga, unachotaka nitaku.